Did bullets revolution, high tide come to a conclusion, kaboom, kuaridos, sit bullets, namaride, tua, tua.
Na lisha jami, na tafuta ganji, kasi nikivachin, ikivachina, nimisha jami na ikivachina, kwa ikivachin. Namshukuru Jalali kwa hii kipaji.
Stick bullets revolution, high tide come to a conclusion, kaboom, kuwa rhythm.
Talanta imenifanya kuacha kuasa kuhusu mapanga kwa vipanda, epukana na changa matanga katasa, mapolisi kuwa jasusi wako duty kutuuthi, ufupi kufanya maisha yetu yawe mafupi kama mapenzi ya makrupi, yote awakupi ishapepwa na vumbi. Asante kwa rapuka kanikumbuka, wesesha asubuhi na mapema kurauka, baada ya kutema kuleta cha kumeza kwa meza, nusa harufu ya pesa badala ya kukesha na presha kwa geresa. Nimechoka kungoja miujiza ya Paul na Sila, mina mesa dawa ya jawa, nikipandwa na temperature na tem teenager, na nyuma kuna chumwa ya kecha, anytime takuwa mteja, badala hiyo niko na uwezo ya kutengeneza kitu ikakupendeza, mtaani kachitembeza kitu kizuri cha chiusa, shua uvutia hata uwe shifter, tamu unukia, basi nimewandalia chakula cha iaskia. Walijaribu kufungia iki kipachi milango, wakasao madirisha, mistari ikachungulia, atua ikawachukulia, saina kulia kushoto, changamoto imechanga choto, na bado niko Kericho, sijaenda Coastal kutimiza ndoto, kuishi kinyume na usoto, chuchenye na wasa inanasa, saidi ya anasa, Mombasa ikakukasa we mchisi, nina mafikra na vuta, taswira, wida, dhamira, mindo, mira, jamii, na wanaandalia wanajiangalia, real pictures, be a preacher, pata scripture, asante ja kwa e-rap na rapture, akili na capture na ipo culture, na leta zaidi ya alja, zira, hiki kipaji menipatia dira, ya kuwa real citizen, ukipaki kama fat feel like sand, and then, yeah, that's the end, NST most definitely.
Na isha jamina, hii kipaji na tafuta ganji kwa hii kipaji, kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji, hii kipaji na nimisha jamina, hii kipaji na tafuta ganji kwa hii kipaji, kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji, hii kipaji.
Born with a gift, that's why I lift it, want a free lift, got one elevator, elevate to the next level without cables. I was young, wanted to work on the mic like common, so I think common with my common sense on a clear blue sky, fencing my brain with electric wires to electrocute other music genes from threads passing and approaching the mental. I'm gentle cause of the rap game, my middle name is hip hop, never discover but scientist on National Geographic, I'm hypophilic, talented to fantastic rap, patriotic if not for rap, I'll be led to red 3-5 feet under, born while making noise but dying silent, born naked but died to be buried in clothing, take my talent to the graveyard, watching the worms eat my talent away cause I never made a way like the runway, but that won't happen. Got to explore myself and explore with my talent, but my sign more than my shadow. Born with a gift, rain on by a gift, now ruin salvation to all. Using a gift to preach and teach minds, educating the knowledge, filling the empty minds. Received by all in form of waves and frequency to a receiver, making them a believer from men to divas. Forgetting the life and lies within the concrete jungle. Many of my friends sold drugs, with ants in the casket, all us practicing to rap, not to sing in my room, not to be doomed. Then God for grooming me with the talent. Room. Coming out as a winner, not a sinner, putting dinner on the table, bring a military soul label.
Na isha jamina, hii kipaji na tafuta ganji kwa hii kipaji, kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji, hii kipaji na nimisha jamina, hii kipaji na tafuta ganji kwa hii kipaji, kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji, hii kipaji.
Mahaters, wanateta juu na meta meta, lakini niko beta juu bila hiki baji mimi ngewapiga ngeta. Hiki baji yangu ndo silaha na lipua maheza sila balaa juu njabaa na saka amini nare weni kataa ntakuwacha ukisobaa. Mini teacher, preacher, mini every creature, and I'm doing this for future. Na thanks kwa creator kwa kunicreate na kunlet nitumie hii creativity kulisha na hata kuelimisha jamii. Hiki baji yangu ndo my factory. I use the mic as my tool. I use the mic to teach the fools the rule how to be cool. Hii creativity itanisaidia ku own property. Pia hiki baji itanisaidia ku chase poverty. Hood it and prove for that quality of food and I'll be so good and no good thing ever done. Jeli kabisa nitakuwa non-stop. Kama ujanijua nimetua hip hop kufufua my haters kimashinkan vifua na wafungua na waua. Nili hata kazi kisha nika discover hiki paji kazi saa nimepata. Nili hata darasa lakini ona sasa maisha ni kuwaza kwanza kisha kujikaza. Kanisani mekua mahakamani majajes kwa charge wana judge vile mina vaa vile mina kaa. Wanasema mini gangsta tinatatiza mpaka hata pasta. Mini vinasta hustler renda ni mashata tuchaja kuranda randa tukitaka hizo macheda na bado hii pesa ndo mepeleka wengi kwa jeneza, kwa gereza, juu ya do, bashi wako soko, wamekuwa mapoko, hata wengine ni wadogo. Wacha kuteka, uko teto, tafata gani beta, na ukidosito, napokea ma warning letter. Ijulikana toka kwa nani, peli julikana na kuja siku gani. I'm not true, I'm trying to be good for me, to get money for food. Na niko sure, hii kipaji ndo itanipa ganji, pia hii kipaji ndo itafanya maheta, zotonge mbali. Juu bila hii kipaji, ngekuwa na bahati, ngeja,
chuka tamati, mdugo na kipaji. Na tafuta ganji kwa hii kipaji. Kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji. Hii kipaji na nimisha jamina. Hii kipaji na tafuta ganji kwa hii kipaji. Kasi ni kipaji na mshukuru Jalali kwa hii kipaji. Hii kipaji.